cherries.
Hello, where? Hello, Tena. Nipe. Tena. Asi Tena, oi baba.
Gino, Gino Wanama, Baluza,
nice and selector,
Baluza,
aya, Uchu, 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 Uchu,
Uchu, Uchu, Uchu, Uchu, Uchu, Uchu, Uchu, Uchu, Uchu, Uchu, Uchu, Uchu, Uchu, Uchu, Uchu, Uchu, Uchu, Uchu, Uchu, Uchu, Uchu, Uchu, we piga vitu vikali na tulivwa shenza tutaki atapisikali atapisikali.
Alechi, alechi, chip, 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 Gino.
Uchu, 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 uchu,
oya.
Uchu, 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 uchu,
oya. Wanaume nikisema mnafata, wanaume nikisema mnafata, wanaume nyuma, wanamke mbele, wanaume nyuma, wanamke mbele,
aya twende baluza, baluza, baluza,
Gino Wanama, Wanama.
We cha 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 na Gino amefa cha cha cha. We cha 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 mezeni amefa cha cha cha. Tiksa kichwa tiksa, we wanaku tiksa. Kichwa tisa, we masela tisa. Kasi analimwaga uyu, analimwaga uno, analimwaga uyu, analimwaga uno. Kikisa, kikisa, kikisa wo wo wo. Kikisa, kikisa, kikisa wo wo wo. Kikisa, kikisa, kikisa wo wo wo. Kikisa, kikisa, kikisa wo wo wo.
Changamke, apokati changamke, wanangu changamke, apokati changamke, wanangu changamke, apokati changamke, wanangu changamke, apokati changamke,
changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke, changamke